Africa. Hey yo, make way.
Fojo,
Haluye Mulikani.
Hey yo,
Haluye Waisu.
Why me fake?
Haluye Mulikani. Haluye Waisu.
Kuhule na varikani Lufitile mokata Niena yo alilato Kulikachenu kachenu Mukone kulufapana niena yo varikani Luanile Luanile kulufapana niena yo alilato Laka Walilato laka
Ushonge mumbane Yena kiwaka
Zichaba
Sikima kinanga mama nyalo abatu nina Sikima kinanga mama lacho abatu nina Amubone singa manyalo abatu Amubone musinga ni mandu abatu Mawena nalila
Conscious Richie, killing the beat.
Zedlatestmusic.com.